Westside Music Block.
Bruce Wayne Professor Jaboy.
Nikulila metotele uye pa Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Wana mwana lela meto ya kade. Nikulila metotele jiwa ziba Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Hakuna shutano ni meto ya kode.
Airtel Money. Airtel Money. Hey, we're the only one a girl wanna marry. Nikulila metotele bulo kwani bulo vali. Nako na kukua 6 to 6 and katali. Cause tuwe na ono selike tile fawasali. Watapeba mana nikuvei marivali. Nako na nukonga baby fani pazuwe fahali. Love ya tubonga Airtel ni kari so. Bali iwe mamini libe na kaso.
Nikulila metotele uye pa Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Wana mwana lela meto ya kade. Nikulila metotele jiwa ziba Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Hakuna shutano ni meto ya kode.
Baby wena ausio ni kutwa kulatea. Kapa inge ni shimbile zogu kiti famutio. Ni kutwa ngambengeha. Anisa kona kupiano situa na mamu pilo. Ogu sina fela wena mamini. Kutuanga ingelika zaka ziru bani. Kusa kupuma fela kwa basalu number one. Na pozinga ni wena baby number one.
Nikulila metotele uye pa Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Kona mwana lela meto ya kade. Nikulila metotele jiwa ziba Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Hakuna shutano ni meto ya kode.
Hey, meto redi inge Airtel Money Buffy. Anikuli gali baby inge charge taiki. Haiba kilindwa kuwena baby au fighti. Seni bata kikuba fela ni wena taiti. Uye faka Airtel Money. Haiba ubata kuwona meto waka amane. Nika kuyewa mensu ankara ready so. Yenda paka buthi uyangane.
Nikulila metotele uye pa Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Wana mwana lela meto ya kade. Nikulila metotele jiwa ziba Airtel Money. Pa Airtel Money. Uyo wana kala ya kapozi. Hakuna shutano ni meto ya kade.
Airtel Money.
Airtel Money.
Airtel Money. Hey Moji Mula Habi J, where are you there? Bruce Fiki Professor, you know we do how we do this. One more time, Records Production.
Downloaded from westsidemusicblog.net.